Duniya selikin nani balala ka Angleterre masaya muso Elizabeth Lana ni doko Elizabeth II ka saya men ka shito san bikonanto ani warola akaso Ecos. Ale de tunye duniya masaya muso koroman bay aye aka fanga tali san biwolon flana nyanamaya. Henry Ridgewell besegi ni duniya jamana nyamogo bay aka lawale uka. Ale de tunye masaya muso ye ni Angleterre jamana deun masika don kosebe. Jamana tagama sere aka mara ani uka Commonwealth kononala. Atumbe fanga ani Britanniku jogo yira yani ika don folo ko masaya muso do.
Mbeni fo okilingili na bela jilin yekoro. Aka jenya wala kasurina. Nga nyanama ya mbena nga bara bela jilin ben. Anga duba ulato botolina aka hakinla ula fasalima. Dumiye ambe jenye.
Elizabeth asan mwa aniduru sigira masayala afaka saya kofe George Warona idoko ko George VI aka furusiri sanduru nan kofe ni Prince Philippe ni ale Grace jamana bonson denye ayel mabade sigida ani dunia lawali ali minawla aka fanga kononala muntara fusan biolon flala wakati mun kononala e kulula somnike hakilla dowla mununi wakati titanyo fe ani aye awasadu wakati nyedan kuran fem fenela. Aye aka tweet follow tui ni oye ka sebeni ka bla bololo sraka san bafla anita aninani wakatila. Afin ka dogo ama teme mula ale de ga famaya jara ka teme dunia nyamogo fama beta kan.
As head of the Commonwealth, the Queen.
Commonwealth, noye anglefo jamana uka nafasura sirabai. Masamuso ni kunye unye mwode. Tukunyogonyabe masakamuso ni wati korote mile unyonche. Wati munundu, wati gelema mbaudu. Abato mgo haklibeta masake ya kileula. Inafo, wati muna hadamade ukumbe nyugon tonyo. Kasawu ke dobe fe kadomara. Ngamunye masakamuso ni reka kui. Aba wakila jigi, akachesiri laka nyesi njekulu numa noye Commonwealth ye. Ayi jo Grand Britain njorola, ni mwode. Oye mwa munu kusonendo Grand Britain ka hakilinama. Noye kanablali ye uni kenyeli kula uni beje fanga. Masa muso ni nyesi kouma mwa chama maseka kominke. Ini muso ni yele nyonfe folola okunye daraja tamashenye. Princess Diana ka saya tara jugu fe ka jalaki noye. Princess Diana ka saya kera sawwe uya jalaki ka fuku ama kuma okula teliala. Wa final na asura kuma na kaka kuma kan sumayara.
What I say to you now as your queen and as a grandmother.
Memi fo awi sisa ina fo awka masamsu ba aw mamsu mba fo ni ndusukun sanyalindi mba damne folo ni tasibla krengrene kata Diana ma ne refe buna damaden dafale nyere yere de tundu minyo mancha.
Aye Angleterre jamana ka teria sinsi ni munu be teria tagabulu bonya kanablali damakenli ani furuba fangaka ni karamaye aye iwuli ka jo munu masonga ke ale yake kaye akerefelala utumbe bonya ani karama lase ima masamuso tun koroma betiye ayere ka jamana kono mo munu be numamulo yanfana ka jamana kono nala umbe aye inafo tagamaseri mu korola ni ani dunia kura kona ko titaganyon fe ni kanablali ani furuba fanga o fanga ka bobi ani uka jetela jantoli ala ona floko tun fanga ka bon kosebe jamana deuma. Abramso Diana Fagali tara afadema ufe ka jalaki ko amakuma jone afagali kola amodenka furusiri la Prince William ni Kate Middleton nanani demseni nyada kurai uka kene korolen konnala. Prince Harry elenka Ameriki seko ani donko Meghan Markle furu Elizabeth mbe dembaya kuna muni aka wati lako petaka nyonfe torotigu ani nyagamilendo dunia kono feuna. Nga wakati gele mfeno nana, adem flana, Prince Andrew, ale segesegela, ani kujugu kela do cheni muso yala, fanfelala, jenyoyala, ni o kujugu kela yuntu nyangilie nredu. Harry ni Meghan, ni uka adembo ya foranyo onko, siya uluma babu koso. Elizabeth cheka saya, Prince Philip, san bafla ani mwa ani kele, ye ja bambali bla Elizabeth ka. Fama muso, mbe friyala akele, wakati muna kovil murange, pe dankarla akajamana konulala. Ni septembre kalula aye aka jamana fanga nyamogo durunan sugandi aka furuba wale bara laban.
We have witnessed how quickly things can change for the better.
Famomso Elizabeth ka kuma beto de fo konunala dunia torotiru ani masake bauchema munkera babili Angleterre ka kunu fanga blin ani aka sininya sigi ni ajoro boyana dunia kono muni abangara wakati mu konnala danfarabe uni nyonche.